啊耶耶耶耶，啊耶耶耶，啊耶耶耶。Suri unataka pochi, funga mkanda, aye ye ye,
aye ye ye.
Nati nataka bolti, piga supana, aye ye ye, aye ye ye.
Mtu kati katika, she's a party party girl. Katika, she's a party party girl.
Nadiachi, achilia, nyamanoru. Nadiachi, achilia, nyamanoru. Nadiachi, achilia, nyamanoru. Nadiachi, achilia, nyamanoru. Mtu nyororo, nyororo. Kanifunga minyororo, mpogoro, mpogoro, hapo mbele Morogoro. Sijui kanendia kwa babuyu, kadi koroga vibuyu. Tunajiacha, tunajiacha, najiachia. Kama umechacha, umechacha, nyumbani bakia. Una matango na vibamia, unajichagulia. Na kula kuliwa
liwa
na kupakuliwa
katika she's a party party girl.
Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia.
Ninapenda kupanda milima mirefu, Kilimanjaro. Sipitagi mitai na tuamisha uchafu kwenye mitaro. Ukini kutapanda zangu nimetunisha kidari. Wananita mcharo. Usimfate huyu tembo utapasuka msamba. Utakula karo, karo lulu, na kero lulu. Mtuwa katika, party party girl. Mtuwa katika, she's a party party girl.
Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia nyama noru. Najiachi achilia nyama noru.
She's a party party girl.